Iki ni ikiganiro ejo. Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Uyu ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera I Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye uyisabye Christina na Dine Uwamahoro ni uhagarariye iki kiganiro mugiye Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Namwe mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika nizere ko mukomeje kugubwa neza. Ntimucikwe n'ikiganiro cya none aho tugiye kureba ese iyo mu rugo hari amakimbirane umwana uvuka muri uwo muryango haba hari icyo agomba gukora kugira ngo abashe kubanisha neza ababyeyi be. Ntimuze kujya kure y'inyakiramajwi zanyu kuko turumva Dusengimana Eric utuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngera wagize uruhare mu guhosha amakimbirane yaterwaga na se umubyara. Si ibyo gusa kandi turumva n'umukozi ushinzwe amahugurwa no gukurikirana amatsinda y'urubyiruko muri Association Modeste et Innocent AMI ikorera mu karere ka Huye ufite ubunararibonye mu gufasha abantu mu gukemura amakimbirane. Atubwira icyo urubyiruko ruri mu muryango urimo amakimbirane ashingiye ku mutungo ko babyitwaramo. Bakunze ibikinamico ngira nkugire namwe ntimuze gucikwa n'agace ka 19.
Rika nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM.
Ikaze na none mu kiganiro ejo. Mu kiganiro cya none tugiye kuganira ku rubyiruko ruvuka mu muryango urimo amakimbirane ashingiye ku mutungo icyo rugomba gukora kugira ngo bafashe ababyeyi babo kubana neza. Amakimbirane ni ukutumvikana cyangwa kutavuga rumwe hagati y'abantu babiri ku kintu runaka. Kandi ibyo abahanga bagaragaza ko ari ibisanzwe, mbese amakimbirane agize ubuzima bw'abantu gusa ikibazo ari uburyo bwo kuyakemura. Impamvu zituma habaho amakimbirane ni nyinshi. Uyu munsi turagaruka ku makimbirane aturuka ku ikoreshwa nabi ry'umutungo mu muryango. Amakimbirane ashingiye ku mutungo mu muryango agira ingaruka nyinshi nk'aho abana batishuri ndetse bigatera n'ihohoterwa. Aho ubushakashatsi bwakozwe n'abapadiri b'abayezuiti ku bufatanye n'umuryango Nyina w'Umuntu Organization bwamuritswe muri Werurwe 2022 bwerekanye ko ihohoterwa rishingiye ku mutungo ryari rigeze kuri 56%. Nyuma y'uko mu duce dutandukanye hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ahanini ku mutungo, Dusengimana Eric utuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngera yagize uruhare mu guhosha amakimbirane yaterwaga na se umubyara kuko yagurishaga amatungo magufi yo mu rugo nk'inka bari boroye ndetse n'ibindi nk'imirima nyina atabizi amafaranga yose akayanywera maze yagera mu rugo intonganya zikavuka biza kubagiraho ingaruka nko guta ishuri. Ni inkuru yateguwe na mugenzi wacu David Etimana. Katuyumve turagaruka mu kanya.
Narifite nk'ebyiri hano ubona narazi gushira nzimwe urugwagwa mbona narifite n'izogera nko kuri 15 kwa hano mu ngo hari inkene nyinshi nizo naragije mu gasozi nkagenda nkazikurayo nkazishurisha mugura atabizi.
Niyo ngira Jean Damascene na nyira 10 Francine batuye mu murenge wa Ngera mu kagari ka Nyanza ho mu karere ka Nyaruguru. Aba bamaze imyaka igera kuri 20 babana nk'umugabo n'umugore, ariko ngo ntibyabahiriye kuko nyuma y'imyaka 15 babana batangiye gukimbirana bitewe n'imitungo niyo ngira yangizaga. Uyu mudamu w'imyaka 38 ngo hari ibyo yibuka umugabo yamukoreye bikamubabaza cyane.
Nk'izo hene nyine yagurishaga atabiteguye cyangwa akanazigurisha amafaranga nta kintu ayamarisha ari ukuyajyana mu nzoga, urumva atari ukwangiza.
Uyu muryango ufitanye abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri ntabwo wakomeje kubana muri ibi bibazo kuko umuhungu wabo w'imfura witwa Dusengimana Eric ufite imyaka 19 yagerageje kubagira inama y'uko basohoka muri aya makimbirane barimo. Yaduhaye ishusho kandi y'icyateye amakimbirane mu rugo iwabo n'ingaruka byabagizeho bigatuma afata iya mbere mu kugira uruhare mu gufasha ababyeyi babo ngo ibibazo bari bafite mu rugo bikemuke. Ni ku murongo wa telefone.
Papa rero ushaka inka hari n'uturimo yagendaga guriye. Mama yamubwira nyine basanga ashaka no kumukubita. Papa twamubwiraga ko dushaka kwiga ibikoresho akavuga ngo mubibwire nyoko, kandi mama nawe nta mafaranga bagafite. Undi mama nyine keshi cyane niwe yatwirengeraga papa nyine we ari yajya mu nzoga nyine nyine narabwiraga ati ko papa ibintu burimo koko ni biki kuri ngibi naho byazatugeza papa nyine niwe n'icyo iki kintu n'icyatubangamiragaho cyane se narabwiraga ati papa rero ibintu mu mukora nazabagezaho rwose bose mureba ibyo bintu ushaka wakwisubira koko nta kintu byagufasha mu gusaza bwawe
ubu nari nde hagati mu babyeyi banyu watumye izi ngaruka zibageraho
ingaruka ni papa za yabiteye pe kuko niwe yajyaga mu nzoga kandi mama ahora yikota niwe byaturutseho byinshi cyane niwe yabiteye rwose yabaga yarangije imitungo yagurishije ubundi utuntu twose niyo yaragurishije yabaga yatugurishije nimba ari utuntu twahinze nako akagera akatugurisha inama nabagira rero ni uko kugirana amakimbirane amashuri nyine abana amashuri ubungubu twari twarayataye rwose ubu ngewe yarariho nanakigaga rwose kubera amakimbirane abandi babyeyi rwose nabo barebaho ingaruka biba bimeze bituma abana batiga neza n'abanage nabo bazakurikiza iyo mico y'iwabo
nubwo baje kuva muri aya makimbirane bagakora bakaba barimo kwiteza imbere ibyababayeho muri icyo gihe ngo ntibabyibagirwa kuko batabura kwibuka ingaruka byabagizeho aha kandi barakomeza batanga inama ku miryango ifitanye amakimbirane
ingaruka zabayeho abana batangiye kubura barase kwiga byatangiye gucika birangira amatungo nyagurushije nyamaze ibintu byose mu rugo mbega byose birangira hari n'isahani irashira n'isahani sinabashe nagira ubushobozi bwo kugura isahani yo kuriraho
ngaruka nyine n'ibyo yagurishije nyine byatugarutseho ukumva urugo rwuzuye nyuma yaho urugo rukagenda urureba ugenda uhomba usubira inyuma kandi wari uteye imbere ese umuntu w'umugabo yagiye mu nzoga n'umunyu nabe yabasha kuhaha urumva ibintu bitaba byasubiye inyuma twabagira inama nyine zo kubana neza nta makimbirane ahari mu ngo zabo
inama nabaha ni ukurinda amakimbirane kuko iyo harimo amakimbirane mu rugo nibwo usanga abana batiga ugasanga mu rugo harimo guhimana ubwo rero nabaha kwirinda amakimbirane mugomba gukumira amakimbirane mu rugo niba umugore abasha kugira ikosa nta ikosa rikosozwa irindi ahubwo habaho kuganira bakagira ibiganiro bombi hamwe
kadushimire umuryango wa Niyongira Jean Damascene waganiriye na mugenzi wacu David Aitimana ku buhamya bwiza bamuhaye bw'uko amakimbirane ashingiye ku mutungo yaterwaga na Niyongira Jean Damascene ugurishaga inka, imirima ndetse n'ibindi bigatuma haba intonganya mu muryango yakemutse. Tunashimire Dusengimana Eric wafashije ababyeyi be gukemura amakimbirane yari yugarije umuryango wabo. Mwumvise ko yegereye ababyeyi be akababwira ko ntacyo ayo makimbirane yazabagezaho bityo bagafata umwanya bakayakemura. Mbibutse ko iki ari ikiganiro ejo muri gukurikira aho turi kuganira ku ruhare rw'urubyiruko mu gukemura amakimbirane ashingiye ku mutungo mu muryango. Aho nawe udukurikiye wadusangiza igitekerezo cyawe aho twabajije ese niki cyakorwa ngo urubyiruko rugire ubushake bwo gukemura amakimbirane ashingiye ku mitungo mu muryango baturukamo.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/78/54/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Wanadusanga kandi ku zindi mbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Wandikamo Ejo Youth Echo ahashakishirizwa maze ukadusangiza icyifuzo cyawe.
Amakimbirane agira uburyo bwinshi akemurwamo aho abayafitanye bitewe n'ingaruka zabagezeho bihitiramo uko babona azakemuka. Hirya no hino mu gihugu hakunze kugaragara amakimbirane ashingiye ku mitungo mugenzi wacu David Aitimana yaganiriye na Jean de Dieu Uwizeye akaba ari umukozi ushinzwe amahugurwa no gukurikirana amatsinda muri Association Modeste et Innocent AMI ikorera mu karere ka Huye aho bafasha urubyiruko mu kwibumbira mu matsinda maze bakabigisha uburyo bwo gukemura amakimbirane mu ngo iwabo. Katubumve turagaruka mu kanya.
Muri aka kanya turi kumwe na Uwizeye Jean de Dieu, akaba ari umukozi ushinzwe amahugurwa no gukurikirana amatsinda muri Association Modeste et Innocent.
Jean de Dieu, ikaze mu kiganiro ejo.
Murakoze cyane. Ubusanzwe ingo zibana nabi zigira ibazo byinshi bitandukanye, ariko cyane cyane bakunze gupfa imitungo, cyane cyane nko kwicunga nabi, cyane nk'abagabo bumva ko imitungo ari y'umugabo, ariko akenshi binigana turuka ko tugira n'abagore nabo batagira ibikorwa byinshi bakora. Abagabo bakabyinubira cyane bakavuga ngo niba nkora njyenyine nanagombye kukoreshwa nshaka aho kamera nk'umuntu siga ku rugo mfata uko nshaka. Ikintu cy'ambere dukora rero gikomeye no kubanza kumvisha abajene kudafata uruhande. Kuko ishaka gukiza amakimbirane ugashyigikira mama wawe, ugashyigikira papa wawe biba ikibazo. Ariko uyu mwana yitojwe kuba active agirira akamaro umubyeyi we cyane cyane nka mama we cyangwa surengana, bigatuma badakonta kuri papa wabo gusa, noneho bakiga gukora kandi buri gihe ubasha gukora ubasha no kujera bigakunda. Ngiranga ababyeyi nabo iyo tubaganiriza tubabwira yuko bafite abantu mu rugo bazi ubwenge bashobora kubafasha mu makimbirane. Duciye muri abo bana twabatoje kugira intego ku buryo buri rugo rwose ruba rufite igipapuro cyanditseho intego kihaye muri uyu mwaka, umwaka utaha cyangwa se imyaka itatu itaha, abana bakabikurikirana. Ari nabyo nciye mu ncamake tubifashwamo n'icyo twita igiti cy'uburinganire. Igiti cy'uburinganire habamo ibintu bibiri by'ingenzi bikomeye. Icya mbere ni uko twinjiza amafaranga, icya kabiri ni uko tuyasohora. Aho umugabo n'umugore bafashijwe n'abana baricara bakavuga ati mbo, hari imirimo yinjiza amafaranga umugabo akora, hari n'imirimo itinjiza amafaranga umugabo akora, hari imirimo yinjiza amafaranga umugore akora, hari n'imirimo itinjiza amafaranga umugore akora. Icyo bakora ni iki? Ni ukuvuga ngo rero ngiye kugabanya imirimo umugore yakoraga yo mu rugo mufashe, kugira ngo nawe abone umwanya wo kugira ngo nawe akore iyo hanze twinjize amafaranga twese.
Yego. Haba hari amakimbirane ababyeyi bagirana hanyuma abana cyangwa se abajene cyangwa se abana bo mu rugo akaba nibo bafasha kuyakemura.
Nk'ahanyaruguru wavuye ni abana bagiye baduha ubuhamya ubwabo, ariko bagiye bafasha ababyeyi babo, kuko amakimbirane y'ababyeyi icyambere abana nibo bagiramo ingaruka. Kuko urumva bimaze gufata uruhande rwa papa wawe, mama arakwirukana, cyangwa se ugafata urwa mama wawe, isa arakwirukana. N'abana tumaze kubigisha turavuga ngo mwihunge imiryango ahubwo nimufashe gukemura amakimbirane. Baragiye barabafasha, icyambere bagaruka mu rugo, bamaze kugaruka mu rugo bafasha n'ababyeyi babo kongera kubana.
Ufite zimwe mu ngero z'urubyiruko bajya baza babagisha inama uko bafasha ababyeyi babo mu makimbirane?
Aha, inshuro nyinshi kuko dufite amaclub dukoreramo ni naho tubikorera, kuko tugira igihe abana batubwira batese kugiye nagerageje bikananira mwafasha iki, niho twigira cyane kugira ngo munagire tekinike zo kubafasha ababyeyi, kuko hari n'abagerageza kubafasha mbere tutarigana ariko bikabananira. Bisaba ko baza muri club tukabigisha kugira ngo babone kugira umusaruro ubasha kugira.
Uyu munsi wa none urubyiruko ruri muri ibyo bibazo babyitwaremo gute?
Icy'ingenzi ni ukudahunga ingo, kuko nicyo turimo tubona. Icyambere ni ukutababwira guhunga, ahubwo bakagisha inama, batugisha inama twebwe, bagisha inama abayobozi cyangwa se abandi bana babashije kuba muri za club runaka, ndetse binashobotse bakwishyira hamwe mu maclub atandukanye. Kuko hari n'igihe mu rugo iwanyu bikunanira wowe, ariko abagenzi bawe bikabashobora, kuko n'undi hari igihe bavuga ngo nta muhanuzi wabo, ariko iyo bikunaniye wowe ukaza ukabwira indi groupe iraza ikagufasha, byanananirana nicyo tuba dushinzwe, bakora transfert bakatubwira tukajya kureba ingo byananiranye.
Bamwe mu rubyiruko noneho bigira ni bantu b'indeba, ni iki mwababwira?
Nibasange abahanga muri ibyo bintu, yaba twege se cyangwa se n'abandi, banishyira hamwe, kuko abishyize hamwe turabasanga, kandi n'Imana irabasanga ntacyabananira, hanyuma tubafashirizemo kugira ngo bashe gusohoka mu miryango, hanyuma bihunga ibibazo by'imiryango, ahubwo tubyinjiremo tubikemure, kuko birashoboka rwose.
Ababyeyi noneho barehora mu makimbirane ashingiye ku mitungo,
yego,
ni iki mwababwira dusoza?
Icyo twababwira nuko barimo bariyica, kandi hari uburyo bwo kubabakira. Amakimbirane ashingiye ku mitungo uko yajyamo urushaho gukira, naho uko bayarwanya bitabira gukora no kumvikana niko bagenda batera imbere. Dufite ingo nyinshi zagiye zitera imbere, umuntu akaguhamya akakubwira ati nari mpfuye birangiye, sigaye nkora akazi ko mu rugo kandi ndi umugore, ariko aho mariye gukemura amakimbirane ubu mfite urusyo, ubu mfite umuriro, nubatse inzu yanjye, nubwo ngo dufite ubuhamya bwinshi bwiza, ariko buturuka ku kumvikana, kuko utarumvikana ntacyo ubasha kugeraho.
Arakoze cyane Jean de Dieu Uwizeye ku kiganiro cyiza yagiranye na mugenzi wacu David Etimana. Aho icyo bafasha urubyiruko bwa mbere ari ukubabwira kutagira aho babogama mu gihe mu muryango wabo haba harimo amakimbirane, aho gufata uruhande rumwe ngo bashyigikire umwe mu bafitanye amakimbirane, aho kandi abwira imiryango ibana mu makimbirane ko ikwiye gukemura ayo makimbirane, naho urubyiruko rwigira abantu ibindeba ko rudakwiye guhunga amakimbirane ari mu muryango, ahubwo bagafasha iya mbere mu kugisha inama y'uko bakemura ayo makimbirane. Bibutse ko nawe dukurikiye wadusangiza igitekerezo cyawe kuri ingingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo urubyiruko rugire uruhare rwo gukemura amakimbirane ashingiye ku mitungo mu muryango baturukamo.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/282 cyangwa se kuri 07/87/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Dukomeje n'ikiganiro cyacu, tugeze mu mwanya twumva ikinamico ngirankugire, aho uyu munsi tugiye gukurikirana gake ka 19. Reka tukumve, turagaruka mu kanya.
Imvira igice cya 19 cy'ikinamico ngirankugire. Duherukana amakimbirana akomeye hagati ya Gilbert na Donata. Gilbert amushinja gutera amabuye hejuru y'amabati ya butike ye, ariko Donata abihakana. Karisiti nawe yari yishimiye abakiriya hawe na mupenzi nyuma y'igihe bamwishisha. Ubu bimeze bite? Ni mukurikira umukino.
Valentine, ngwino nkubwire.
Ni bicyari ko wishi nyuma ya toilette.
Umva, ufite agatambaro ngumpe.
Agatambaro kahe?
Nagiye mu mihango sha kandi byantunguye.
Ese niyo mpamvu mbona ukenyeye umupira?
Sha nitashije maze.
Okay, ntacyo. Bakiranye gushye.
Urakoze.
Ahubwo n'ubutaho ujye umbwira aho kugira ngo ukoreshe ibitambaro bibe byagutera uburwayi.
Ndagushimye n'ukuri.
Rero ubusanzwe njye mama yantoje kujya ngendana nibura kamwe kugira ngo ndamutse ntungure mbashe kwitabara. Reka nkaguhe.
Mwana we, sha ndahita nanjye no gufura iniforme.
Mvara, urayifurase unayitegereze yume.
Baba we.
Ntabwo waba ukigarutse kwiga pe. Reka nkwereke rero ukuntu tubigenza. Ahe. Ubu se iki ni cyande kiduteye umupira?
Ikira cyane twakinaga kibashyitse kishaka.
Ubwo se bikore iki ko tudahagaze naho ari gukinira?
Shandaje nanjye nyiba kubitire pe. Ese Valentin?
Kara.
Biyemeye kudufasha se?
Adufasha iki?
Nyine yemeye ko hari inkunga azatera Club de Danse yacu.
Ehe! Maze mama na papa wabishyigikiye, barambwira ngo baturi inyuma sha.
Umbiga byiza.
Ubu mfite ibitekerezo nk'igihumbi sha mba numva twashyiramo.
Ahira.
Ese undi ko mbona mwicaye hano kuri toilette habaye iki?
Ariko disi igenda buhoro hano hari imikuku myinshi karisi.
Ariko nawe urakabyaye. Aho reka ngabanye umuvuduko da. Utarwara umugongo ngo ninjye waguteye.
Dore mupenzi di. Ntumuce aho reka tumuhere ifuti.
Umurase nkugonga mupe. Injira tugusayidi.
Bonami. Meni mwebi. Nabaraga mwagoze kawaye da.
Kumu bukereye se?
Bumba ngiye mwishyira hamwe. Iyo ngize imana nkarangiza kwitegura karisita atarava mu rugo rero sinakwemera kugenda n'amaguru rwose.
Cyakoze reka nongere ngushimire mupe. Aya narataye icyizere mu bucuruzi bwanjye none nasubiye mu rugo. Ubu ndahita njya kureba aba bakiriya wampaye kuko bamwe twanavuganye kuri telefone.
Oya nta kibazo karisi. Rega ubu ndagufashije. Ariko ejo nta wamenye kiriyo. Ushobora kumfasha cyangwa ugafasha abandi. Rega nubwo turi mu nzu z'abanyamahanga ariko kuba dutuye mu gihugu kimwe byakatugize umwe
cyane.
Kuko ni intego niwe uzontabara nawe ugategwa ntacyo nzagutabara
cyane rwose. Aba bana bacu nibo ndeye bakanshisha.
Ariko Valentine na bagenzi be nabonye hari intambwe bateye da. Iriya Club de Danse bahuriyemo bazajya bayigiramo imbyino zitandukanye. Shono kuzobafasha byinshi natwe bakuru tubafashije. Ahubwo se Karisi nawe mureka tete.
Turakunda.
Nimubona ari inkunga twabatera ikabatera kuraje ndetse bagatera ishari ryiza n'abagenzi babo bakayinjiramo.
Oh Alice, bito wa?
Bebe bite?
Asi kumiga bisa sheri, ndubona guherukaga kera.
Ehehe, wikabya nawe. Ndetse shutaje ku ishuri se ntitwabonana. Ibyo uvuze ngo izo si kumingi
kasha umunsi wose ni mwinshi. Ali ndakubaze.
Mbaza nta kibazo.
Ariko nukeke ko mwinjiriye mu buzima.
Hoya nta kibazo pe.
Ibyo koko jibere mwana hivanye.
Ah, winsubiza mu byahise rebe. Ubuze kumbaza aho tugeze na Club de Danse yacu urambaza bya Gilbert.
Ibya Club byo urabizi ko bitanshamadukije. nukuri ni buri serieze kuko waranzije ibere byambabaza. Uriya muhungu nakuye kuba singoka ndari bogarisha.
Ngwiki? Uramushaka se mbahuze?
Oh no, désolé vraiment. Nashize kuvuga kuri uriya muhungu ari bogarde akwiye kumureka. Ndagufitiye muwe mugabo.
Aha.
Uri inshuti yanjye Alice. Kureka umutipe nkaje ibere ufite amafaranga. Uzi neza ko abakobwa twese tuba dushaka umutipe wiyubatse. Ni imibare mike. Uzikuna batipe nkabariye bakunze kuba romantike.
Cyakoze rebe. Shiribere ndacyamukunda. Ariko sinteze kuzasubirana nawe.
Urahaze sha.
Ibyo
twatu bari gukora mushaka ari benshi. Ntabwo uzi bor ofisi sha. Ni mari. Wasanga yamaze no kwibikaho mushaka. Ndabura umusazi ndakubwiye.
Aha ha. Ese ko mbona werekeza mu nkambi yacu kandi rwakayuza baca mu handa wa ruguru.
Eh.
Rebeka katangiye gucabiranya Alice se amaherezo azaba yahera. Hagati aho umupenzi akomeje kumvisha Karisiti ko kuba umwe ari impunzi yo mu nkambi ya Mutendera undi akaba umuturage wa Cyanze igihe bitabuza gufashanya, anasaba gutera inkunga karabu ya Valentine. Bazamwumvira sera naho ubutaha.
Rekanizere ko mwaryohewe na gake ka 19 k'ikinamico ngira nkugira. Cuti bakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo katwakire mugenzi wacu Uwikeza Kristera atugeze ibitekerezo mwadusangije ku ngingo twaganiriye ubushize. Aho twaganiraga ku buzima bufite intego. Ikaze cyane Kristera.
Urakoze cyane ku mikaze rero bakunzi b'ikiganiro tugiye kugaruka ku bitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize. Aho twaganiriye ku buzima bufite intego. Abadukurikiye badusangije ibitekerezo ku kibazo twari twababajije cyagiraga kiti ese mubona hari ingaruka bigira ku kuba bamwe mu rubyiruko bagikoresha imvugo nta myaka ijana. Ibitekerezo abakunzi b'ikiganiro ejo badusangije n'ibi bikurikira. Shyaka Steven uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Kanombe yagize ati imvugo nyinshi dukoresha nk'urubyiruko biterwa n'ibintu bitandukanye harimo ubushomeri aho bamwe baba bamazemo igihe kirekire. Naho niyo Kwizerwa Jean uherereye mu karere ka Kicukiro yagize ati izi mvugo nubwo zikoreshwa n'urubyiruko ariko bamwe bazikoresha nk'imvugo zigezweho. Naho Ndize Ernest uherereye mu karere ka Bugesera yagize ati nk'urubyiruko kugira ubuzima bufite intego ni ngombwa, rero imvugo nta myaka ijana ntagikwe ni ukuzishyira ku ruhande kuko byateye bamwe muri kwe kutagira ubushake bwo gukora. Dukomeza Sibomana Eric yagize ati imvugo nta myaka ijana yumvikanamo kwihiba ariko si urubyiruko gusa n'abakuze bakoresha izo mvugo. Dukomereze kuri Ganza Kribert Sabin uherereye mu karere ka Huye aho yagize ati nibaduharanira kugera imbere ariko ugasangariza imvugo zigaragaza kwitakariza icyizere bikabashora mu gukoresha ibiyobyabwenge mu minsi iri imbere bizagorana. Haba hahantu abafite ubumenyi mu by'imibanire basanga urubyiruko bakabaganiriza bityo bakagira intego mu buzima bwabo. Naho Nizeyimana Vedaste uherereye mu karere ka Rulindo yagize ati nkunda ibiganiro byiza mutugezaho. Urakoze cyane Vedaste. Naho Kevin yagize ati imvugo nta myaka ijana uwayikoresheje igira umumaro cyangwa ntiwugire bitewe n'uburyo yayikoresheje. Ubutumwa bwa none mbuhiniye aha ariko mwese mukomeje kudukurikira nabibutsa ko n'ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire tuba twabagejejeho tubihaye ikaze.
Eka nanjye nshimire mwe mwese mwadusangije ibitekerezo byanyu ku kiganiro cyatambutse ubushize. Nanashimire Kristera wabidukusanyirije. Bakunzi bacu mbibutse ko tugeze ku musozo w'ikiganiro cya none aho twaganiraga ku cy'urubyiruko ruvuka mu miryango irimo amakimbirane bakwiye gufasha ababyeyi babo mu kubana neza. Aho twumvise Dusengimana Eric utuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ngera wafashije ababyeyi be gukemura amakimbirane yarashingiye ku mitungo yaterwaga na se wagurishaga imwe mu mitungo atabanje kubibwira mama wabo. Twanumvise kandi Jean de Dieu Uwizeye umukozi ushinzwe amahugurwa muri Association Modeste et Innocent Ami ikorera mu karere ka Huye atubwira icyo bafasha urubyiruko mu kubigisha uburyo bwo gukemura amakimbirane mu muryango. Aho kandi twanumvise agashye ka 19 k'ikinamico ngira nkugire. Bakunzi bayo ntimuzacikwe n'agashye ka 20 ubutaha.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2/82 cyangwa se kuri 07/78/58/14/11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Ndi mwabanye kuri mikro yari uyisabye Christina, Mizero Crispe yarari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe Uwamahoro Nadine ari we waruhagarariye iki kiganiro. Mukomeze kuryoherwa na gahunda za radio Ijwi rya Amerika naho ubutaha.
Ya mbere ukubaka ejo atubereye ejo 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 ya mbere ukubaka ejo atubereye ejo ejo. Set.